Let's take our Bibles and look together in Acts chapter 5. And I want us to study from verse 30 down to verse 42, but rather than read the entire portion, let's take it verse by verse. And I want to speak with you on the God of the Bible. Who is the God of the Bible?
Lelo sikatene titsegulani mabuku a 2 mabuku la machipidwe mutu 5 maka tikawerenga ndime yake 30 ulekeza 42 mutu wa uthenga wa phunziro limene tikufunatiphunzire lero ndiye mulungu wochokera mbuku lopatulika mulungu wa mbaibulo kuti akamati mulungu wa mbaibulo kapenati mulungu amene ali mbuku lopatulika zimatanthauza chani tikufunatiphunzire zimene zozo verse 30 ulekeza 42.
You see, when Peter said...
Is that reading?
No, we're going to take it verse by verse. So, In verse 29, you can read that. Peter here is speaking and says, we ought to obey God rather than men. What God is he speaking of? They were preaching, the Sadducees, the Pharisees, the religious people today, were preaching their God. They had a God that they worshipped. But Peter clearly is demonstrating that the God he was preaching was different than their God.
Koma Petro anaonetsera mwachindunji kuti mulungu amene amampembedza iwo adaliwo siyana kotheratu ndi mulungu amene afarisiwo amampembedza.
The God of the Bible is one who is from eternity, but he came in the flesh. He lived, he died, he rose again and ascended on high, called Jesus of Nazareth. But these religious Pharisees rejected that God.
Mulunguru wa mbaibulo ndi mulungu amene ndi wa muyaya ndi muyaya wakeo adadzisanduliza yekha nabwera mdziko lino lapansi mwathupi nabadwa nafa nayikidwa manda nauka kwa kufa ameneyo ndiye Yesu Khristu koma mulungu ameneyo na amene alembi ndi afarisi asaduki samamukhulupirira Yesu ndiye mulungu woona wa mbaibulo.
It's not that there are different gods. There are gods of men's imaginations. There's only one true God. And that's the one that Peter declares in verse 29, we ought to obey rather than men, rather than men's views of God. There is one God to be obeyed. As we saw last time, this God is set forth, first of all, in verse 30, as the God of our fathers. When he's speaking of our fathers, he's speaking as a Jew. In other words, the same God that raised up Isaac and Jacob, Abraham, is the same God we worship. There's no difference between the God of the Old Testament and the God of the New.
Chimene amachipereka Pedro apa ntona kuti mulungu amene amapembedzewo adali mulungu wa makolo awo monga adalankhula kale mavesi ambuya amene tidaphunzira kuti mulungu amene adamwera na Abrahamu, Yakobo, Isaki ndi mulungu yemweyo amene Pedro ndi Yohane amampembedza kutanthauza kuti suti pali milungu ina mulungu alipo mmodzi yekha ndipo ndi ameneyoyo ndi mulungu wa makolo athu palibe mulungu wa mchipangano chakale ndi mulungu wa mchipangano chatsopano ayi.
But the God of the Bible, when we talk about the God of the Bible, we're talking about the same God, Old and New Testament. It says there in verse 30, God, the God of our fathers raised up Jesus, whom ye slew and hanged on a tree. The God of the Bible has but one focus of attention or affection, and that is Jesus that was hung on the tree in death and raised again. That's the message of the Bible.
Alipo mmozi umene ndimayaka theta kuti mulungu wa makolo athu anaukitsa Yesu amene munamupha inu ndi kupangitsika pa mtengo kutanthauza kuti mulungu waona alipo mmozi amene adali mulungu wa makolo awo ameneyoyo na amene ali mulungu weniweni amene adafa mthupi monga Yesu mkukitsidwa kwakufa amene yo ndiye malemba woona uthenga wabwino wa Bible.
There are some that preach today as if there is a God of the Old Testament, which was a God of law, and one to be followed by rules and regulations, and then the new God, today a God of love, that because Christ has died, he loves everybody, and so he really wants everybody to be saved. There's, when you listen to preachers, they're preaching as if there's two kinds of God, but there isn't.
Pali kusandete sana kwa mkulu kumene kulinda nstumika, amena kutumikila masiku wanu. Ama onanga liutipa ni mulungu wanchipangano chakale, amene ni mulungu wachila mulo. Amena ama furukosa zazuzi zizitika mala mulo, ole tazi ntumusamajezi, msamafangezi, msamafangezi, mulungu wachila mulo. Nikule na kutipa lupeza kano chipangano chasovano, bali mulungu tsovano, kwa shikonji. Amena ama konda aliense, ama funawina alesa, haka furumuke, haka luwe kumamba. Sizo nazi, mulungu walipo mmozi, nikuwa palipe mulungu wanchipangano chakale, wanchipangano chasovano. Kukumango kala kusoko nekela kwa stumika, amena kutumikila utengao, sipote sako mbese nukuziwa.
As Paul wrote to Timothy, there is one God and one mediator between God and men, the man, Christ Jesus. I know that people are going to complain. They're saying, well, you're cutting out a lot of religions in the world because not everybody believes that. Well, it doesn't matter whether everybody believes it or not. The fact is, this is the God of the Bible. If we believe the God of the Bible, we believe him to be one, and that his Son, the Lord Jesus Christ, is that mediator that he has established for the salvation of sinners. So what we see here in reading these verses is a God who ordains all things. He does not change. Everything that men did to his Son, the Lord Jesus Christ, was purposed. He ordained it. They did, by wicked hands, take and slay him, but God purposed it for the salvation of that people that the Lord Jesus came to save.
Ndipo uthenga wabwino wa mtundu umene udamalalikidwa umaonekera kukhumudwitsa ena alandirike zimenezo zilibe ntchito makamaka chimene Mulungu akuchilinga ndicho chofunika kwambiri kusonza kuti chilenje chonse chimene chidzakhala chikuchitika ku uthenga wabwino uwu ndi zimene Mulungu atazikonzeratu kuti zinenekera kuchitika chipo Mulungu atakhazikitsiratu kuti pali kukhumudwitsidwa pali kulandirika kwa okhawa amene ndi nkhosa zake amene ndiye Mulungu wa Bible.
You say verse 30 expresses what man's part was in this. That was to slay him and to hang him on the tree. But remember, in Acts chapter 2 and verse 23, everything they did to him was according to the determinate counsel and foreknowledge of God. That's the God of the Bible. Now here's where we see that many people that carry their Bibles and go to places of worship with their Bibles open and a preacher preaching don't necessarily believe the God of the Bible. They'll say, well, yes, this book is God's book, but they don't believe the God of the book. Because if you were to stand up and say to them that God purposed and ordered and ordained the death of his Son and delivered him up into the hands of these men, they will be shocked.
Kuli niwa muka ziwa zona uti pali zibembezo, anzu amene zimenaku zibembezo saku ziziwa. Muka ziwile yapa. Muka peza wa anzu atanyamu ngore ndo vile kuchalichi, mena ama kapempela. Atanyamu na mavaiblo wao, otegula, nipo ama tegula, wala likila mkumala likila kwa mbili. Ndipo yu ama tumikiliza udai, vaiblo lindi maamuru ngu, nipo zizula likila zinzamu nikuwe nikuwe. Kwa mani niwa muka kango fika mkwamba kwa wawuzo, tono mungu wane ziwila atu, ata sangilatu anzu wake. Ndipo mungu wa mbaiblo, oona, mwane uti zibumuso, sisha ose, mutaona uri ayamba kukana uchengawo ayamba kusazikhumbira zimene mukuzira nkulazo chimene chidzafotoko chidzatsimikizira una kuti Bible ngakhala mali nyamula sama mudziwa Mulungu wa Bible so Mulungu wa Bible ndi Mulungu wa chisankho wakudziwira kwake.
So if you want to find out whether somebody believes in the God of the Bible and they call themselves a Christian, just ask them that question. Was the crucifixion purposed by God or not? Did God order that crucifixion, or didn't he?
Kuri niyo muka ziwe anfamtu mwene wawo, amene na krisi izu ajipe mezo. Tango wela ni muka kuse fuso, na uta, chaku ino niyo muka kubira za Bible, niyo muka nenga Bible, lakila umeni. Kwa ni Mulungu, ada ziwe alu za infa yambu ya Yesu Kristu, niko infa yo, sana kafira antuwa, sana kafira antuwa, sana kika oka, amene Mulungu ama ziwe alu. Muka ziwa, kuchokera kumayangu, amene ataka kuyankeni, kuri ijojon chipe mezo alu sa mziwa ambuwe.
You know as well as I do that that's not what's preached. What's preached is that God sent His Son. He really wanted people to believe on Him, but alas, they crucified Him. But now God intervened to raise Him up and exalt Him, and now He's still trying to get as many as possible to believe on His Son. They have no understanding of the death of the Lord Jesus Christ. Therefore, they have no understanding of the God of the Bible. They are just as ignorant as anybody out there that is in idolatry and unbelief. There's no difference.
Andrew, as you remember, I'm from the Romania of Rumuka Ziwe. Bible, the one was so you remember, Damapan. Former Zimene Amas Kurtias at Ziwa. Chifuwa, I'm a check of Kurtias into Zina, Pomolari Gramalari Gas into Zina. I'm a tolerant of Rumu Gamodariese, at the Ferroinariese, Sad Ziwa Sono Rumu, Sada Ferroinariese, at the Ferrokawa, Menenda Nazi, Dipo, Sau Kubi, check out your own Pamono Post. What are we not here, Samina Kalari, to go to Sanga, Vets, Sanga Kubi, I in that Kale, Alajibembe. Mulagadeza nchomtu numeno sasi yana konsende antu amina machita zigololo antu akuba amina maoneka ndi machimu amina mkwaonao ngosa siyana ngofanana wina wakuba wosuta oledzera wina uvezo na tukosa kulubiga mawamine wa onsewa nchimozi mozi sasi wa Mulungu wa Bible.
You see, the God that most people worship today is a God who looks down over history, sees what's going on, see what men are doing, and He's constantly trying to control it. You hear people preach that. God's in control. No, He's not just in control. He orders all things. There's nothing that lives or moves or has its being apart from God ordaining it and willing it and purposing it.
Zimene chikambezo zima kulubira kudalira. Zimene kuti zima kulubira Mulungu kuti Bible. Kumama ne kuti Mulungu ngoteteza ama samalira zinthu zose. Kumama konda wina aliyense. Ndipo safuna wina aliyense. Akala ngiga akapita ku gehena. Ayi. Kuri muka kufuza ntundumene wa wantu ni antamene maamu nukusaku wa ziwa. Ndiso nadi Mulungu wa maledeza. Kwa kashika chitose chimene shima chitika chifanya kutziwila kwa Mulungu. Ndipo Mulungu wa mazirola zisezo zipite kwa antu. Kuma kwa ake kukastankidwe. Amene sake asihidwe. Amene yoyo nje Mulungu wa Baibulo. Amene chipembezo ndi wantu. Sachi ziwa zimene zoto sawu kubile. Uchenga wantu nukatumene wa wo.
See, here's Peter. They've arrested him. And they're asking him to denounce his God. And he's saying, it's better to obey my God, this God who is the true God, than to obey men. And goes right into explaining this sovereign God. That if He so ordered that His Son should be slain and risen again to grant repentance unto sinners, why would I preach another God? Why would I cater to men's views of God?
Kuma Petro ni Yohane adakana kulalikira uthenga wina koposa uthenga umene wakudziwa umene udaonekera kwa iwo. Ndipo kuti sitiyenera ife kumvera anthu koposa Mulungu. Chifukwa amadziwa kuti kwa uthenga umoti wokha umene ndi wopulumutsa anthu ake umene ndimene udaonekera kwa iwo ndipo adalalikira uthenga umoti umene adakana kuyamba kulalikira uthenga wa maganizo mwa anthu, uthenga umene umakomera anthu, uthenga umene anthu amaufuna. Kuma adalalikira uthenga umene Mulungu adaudziwira kuti kukonzeratu kuti ulalikidwe kwa anthu ake akaumve amene si ake asadzaumve.
If we believe the God of the Bible, then we believe that He not just only saw what men did to His Son, But they did everything according to what he determined. That's set forth in Acts chapter 4 and verse 28. For to do whatsoever thy hand and thy counsel determined before to be done. Every detail of Christ's coming, living, dying, rising again, was directed by this God, the God of the Bible.
Mungu wa Bible mwana uti isomana hadi kula mfada mupa mwana wake Yesu Kristo. Kwa matu kumupa kumene anto ama mupa, sama mupa jikuwa jankaza ai, ama mupa jikuwa zida kwa nsegwe la kukuli zinene kila kukuta pa ye. Wala uti kina jishwa seme zida kwa ye, zida kwa ye mangozi, kumisida kwa ye mkuti zida kwa mulungu. Kwa hivyo mereka mashiri kwa mkutu fondi maika 28, imene ikula mkula maone kudim. Kukuti achite zili so set zanjalanu, ndu pungu wanu, zida weru zida tu, zishitike. Kwa hivyo kati, chini chuo sisi mwenye chini mbele Yesu Kristo mulungu ada kwanza kuishi mbele yeyo bicho ni kwenye apu muslimo anto ake kumashimo wao chuo ni kwenye kisha sisi mwenye chini chuo sisi mwenye chini kama yangu sorola kwa nini mchakuru bila uchenga wanchi kwa nimeo mukuru bila mulungu wambali.
Here's a second thought too, and that is that not only does God ordain all things, but secondly, nothing, the God of the Bible, nothing that men do can thwart His will, can cause him to change his will.
Pomasojimshira chokana kuti tisango galizana ngati kuti Mulungu amangolola chinchina chake chingochitika. Ai, koma chine chimenekera kukhulupirira ndiona kuti zimene Mulungu adazikira atu mufumu wake, palibe munthu kapena zinthu zimene zidzakwanisa kuzisintha zimene zozo. Ndi zinthu zoti zidayikidwa mwachilengedwe here zidakhazikikira atu. Anthu afune asafune chipembedzo ngakhale chitalira chitafuna kupanga chani zidzasintha chimene Mulungu adachikiratu chachipulumutso cha anthu ake. Sadzasintha kuyamba kuna kuti Mulungu amakonda aliyense chipota anthu apemphera zedi zipembedzo aite sadzapangako chimene zozo chipo Mulungu sasintha zimene adazikhazikitsa mfumu wake.
You can see that in the transition between Acts 5:30 and 31. In Acts 5:30, you slew and hanged on a tree, but then verse 31, him hath God exalted with his right hand to be a prince and a savior. Nothing they did thwarted God's purpose to glorify his son. That's the God of the Bible.
Pamene ndimaka sete wana kuti ameneyo Mulungu anamukweza ndi dzanja lake lamanja akhale mtsogoleri ndi mpulumutsi kuti apatsike kwa Israeli kulapa chikhulupiriro cha machimo. Kulenga kuti Yesu amene adayitana naye kumupha anthuyo ndi Yesu wake ndiye mweyo amene Mulungu adamukweza. Ameneyoyo ndiye Mulungu wamphaimba.
They slew him and hung him on a tree to be rid of him. Such was their anger and rebellion against the Son of God. Yet God, even through that, accomplished his purpose. Why? Because to save his people, it required the death of Christ, the Lamb. Here they were, as the priests of the day, offering up the Lamb of God, not even realizing it. They were doing what they willed to do, but all the while accomplishing God's will. Such is the God of the Bible.
Zimachitika kuti Mulungu akwaniritsiremo choringa chake. Mwati kummenya, kumtira malopo, kumzunza kuna kulikose kumene kumachitika kuchako, Mulungu amali akukwaniritsa choringa chake. Tumira Yesu Kristu zo kuti apulumutsa anthu ake. Komanso zimene mereka kudzionjana kuti zonse zimene ansembe adazichita mchipangano chakale, zina amazichita ngati kuti mwina kufuna kwawo, chifukwa chakusadziwa kwawo. Koma momomonso Mulungu anali kukwaniritsiramo zimene zinali zolinga zake. Kurenda kuti chiye chitose ndi chidzachitika.
You see, the God that's being preached today is one that would really like to do certain things, but alas, men won't let him. You hear preachers talking about letting God do certain things. We've got to let God, let go and let God. That's such a folly. That is not the God of the Bible.
Zipembedzo za wanthu zimene atentiloreni Mulungu apangisa kuti ambuye kufuna mupangisa kuti ambuye atenti muloreni apangisa kuti uyoyo ndi milungu ya wanthu ya mzipembedzo ya maganizo mwawo
Kwa mulungu wa mbaibulo ama chita chintumwe kufuna kwake mutawi yake ngakare antu atatsemba ngakare asapanda kutsemba zvizachitika zvimene mulungu atadzikiratu kora kuti kwanzi uri chipembedzo chonama chimaya chati pangene tenti lone ndipo mulungu apangeza kuti ama chita kuma mpemba koma mulungu amene zvo mbaibulo uyo ndi mulungu wa mapenzo mwanthu mulungu wa mbaibulo atsampemba yamango kwani zvimene atachikira kugare.
See, the God of the Bible, he not only accomplishes his will with regard to the death of his son that we see in verse 30, but even in the turning of hearts of sinners to Christ, that is his sovereign work to do as well. No man can thwart that. Where God has purposed to convert a sinner, he converts him. You see that in verse 31. God exalted with his right hand the Lord Jesus to be the Prince and the Savior in spite of what men did to him, but secondly, to give repentance to Israel and forgiveness of sins. The Lord gives repentance to sinners whom he purposed to save and for whom Christ died. There's none, the hardest, the most hardened of sinners cannot resist God's turning their heart to the Lord Jesus Christ. That's the God of the Bible.
Ada mabuti wako yake, mkazo ndi chani chumezida chitika, zida tani zauri mwana wake, akwezebe, Yesu ya akwezebe. Antusaka lechita mwina, kutini mwina asakare sopcho, kwa wadada mkweza, atakala msokolele, ndi mpulumuzi. Kutada antusaka dafuna kusintisa kwa niya mungu, kutada asakare msokolele, asakare mpulumuzi. Hai, zida chitika munga mabuti wako kwa mungu. Ndipo atakala mwizizi, chipulumuzi, chita patidwa, kwa wakawa mene mungu wadawa kwa nzelatu, chipa utapate kwa iseri, kulapa. Kuna ndazo ni antu nga kalata funa, nga kalata panda kufuna, sisabangisa uli Yesu, apulumusari yese, atapulumusa ukawa mene mungu wadawa zilatu, chipa utu mungu wadawa kwa nzelatu, zosa zila chitika, munga maufungu menuta ikibulatu, kwa Yesu, kulapa nisejo linga chake.
The God that you hear preached today popularly is a beggar God. In other words, he's got his hand out. He would really like you to do something for him, that is, believe on his son, and his preachers go around begging people to make a decision so that God will be happy. That's the God of men, but not the God of the Bible.
Osa ukampawi ditu mungu wake. Chifukwa zibembezo zuye ndarubize kukakale kakalaru ulalikila mpaka na muno. Hai lakani zibembezo nimtimu mape mpawa antukala hape. Kuna ndazo ni mungu wake halime zisankozo kazikika zeni zeni. Afuna wantu ajite kumpangila zisanko. Kuna haya antukala weku mwamba. Kuna hui antukala yes sensa zibembezo zibuziwika zubu yes sensa. Muna kapisa zibembezo zuwa uza wantu kaka misa antukala pani zibembezo nimtima. Iti mungu wa mene uwa mpape mpawi. Si mungu wa mpaibu. Mungu wa mbaibulo, pamene Yesu amabwera kafa, adala anadziwira anthu anapangira kukenda kalikose, kodi kuti sizinatengera kufuna kwa munthu kuti afune kulapa kapena ayi. Mposatengera kuti mwina mtima wawina ngouma kwambiri kuti popeza ngouma kwambiri mulungu akhoza kukanika kupulumutsa. Ayi, onse mulungu amene adawayikira adzapulumuka monga mwakudziwira kwa mulungu ngakhale mtima ulakhala ukakala bwanji. Koma ngati linkhosa adzapulumuka ipo mulungu adawadziwirapo.
Don't be deceived in thinking that just because somebody carries a Bible and goes to a place of worship that they call Christian, that they know the God of the Bible. You see, these Pharisees had the Bible. They were the keepers of the Scriptures. And yet, as Peter preached and declared the God of the Scriptures to them, they revolted, right to the point of throwing them in prison, because they said, we believe God, we just don't believe this God. And the answer is that if you don't believe this God, you don't believe God. You're an atheist. If you don't believe the God of the Bible, you are an atheist.
Tadzijenjera nitu abale ndialongo, musa tasokonezege mkona wanfarenga Bible, numabira kucharichi nkuma unanga kuti numachira kuti kaKristu tu muzika unanga kurama pempera ai musamanyengedwe ai musamako peke mtima nzindu ngati zimene zoti kuti amula Bible sinda ndazo kuti munthu wangu pempera ai akuzo nyamula monga buku amba kuamba kuti inuyo mukakhudzika mukamdziwa kuti munthu uyo amakhulupirira Mulungu wa Bible ndipo kapoka munthu uja akukhulupirira kuti Mulungu anasankhira anthu ake ndipo mwakudziwa kwake Yesu kwabwera atakabwera kukansela anthu ake. Koma Mulungu azipembedzo zimene zikupembedza mzaka zinozi ndi Mulungu amene amati Mulungu amakonda aliyense ndipo aliyense alindifuna kuchita kwakena kalikonse kuti Mulungu kumwambako akopeke mtima amfune munthu uyo akalowe kumwamba. Mulungu wamaganizo mwa wanthu, Mulungu wa Mbaibulo amene inuyo munenekera kumdziwa ndi Mulungu wadongosolo amene adapera anthu ake monga mwakudziwira tu kwake, amene sakonda anthu onse amakonda anthu ake, ndipo Mulungu adalipira mtengo wake wa imfa ya anthu ake okhawo. Koma Mulungu wa mdziwa lapansi ndi Mulungu wa maganizo mwa wanthu amene sachita amene amakhulupirira zoona kuti chipulumutso ncha onse, ndipo zili kwa munthu kufuna kupulumuka kapena kusafuna. Mulungu wa maganizo mwa wanthu.
I'm sure there are many congregations there in Malawi and Lilongwe that would claim to be Christian congregations. But if I wanted to find out whether or not they believe the God of the Bible, given the opportunity, like Peter, to go and stand in their midst and preach one message, it wouldn't take long to figure out whether they believe the God of the Bible or not. I would stand and declare the same thing as Peter here. And I'll tell you what, before the end of the message, there's going to be a tumult. There are going to be people upset, starting with the preacher. He's going to have the same reaction as these Pharisees because they don't believe the God of the Bible.
Ngati ndinenu ndi ndibwere ku Malawi kuli Longweko ndikuona zipembedzo anthu atenga mabaibulo awo akutonga miyambo yonse ya chipembedzo. Ine sindingakupeke mtima kuti ndione ngati anthu aja amakhulupirira Mulungu wa Bible. Koma kuti ndikadziwa anthu aja kuti akhulupirira Mulungu wa Bible pamene tangoyamba kulalikira uthengawo. Ndipo takangoyamba kulalikira uthenga kuti Mulungu adasera anthu ake sakonda aliyense, adasankhiratu sadafere wina aliyense. Mwakambindi kochepa anthu adzayamba kufotokozera chimene chili mkati mwawo chimene amachikhulupirira kuti nchosiyana ndi uthengawo. Chifukwa adzayamba kukhumudwa nawo, adzayamba kunyanyala, adzayamba kuyipitsa nkhope zawo. Ineyo ndidzalimba mtima nkulankhula monga Petro adalankhula kwa anthu ajawo kuti ngakhale anthu adanyanyala koma sadasintha uthenga, adawawuzira kuti Mulungu sakonda aliyense, Mulungu adasera anthu ake okhawo. Ineso ndikozo kukalankhula mwatunungati umene wowo, koma zipembedzo sizingasangalale zikozo kukhumudwa kumva uthenga mwatunungati umene wowo. Zipembedzo zimakhumudwa kumva zoti Mulungu anasankhira anthu ake.
You see, the difference between the God that men believe in and the God of the Bible is the God men believe is like an idol God. He's in their hands to do with what they will. He depends on them to get his work done. But that's not the God of the Bible. The God of the Bible has all men in his hands to do with them what he will. You see, that's the difference.
Ni Mulungu wa Bible. Nkwakuti Mulungu wa wanthu wa mzipembedzo amamnyamula kumanja kwawo azipembedzozo amamlamulira ndiwowo kuti azichite zimene akufune wowo. Kuti iweyo nufuna Mulungu nichilitse, nufuna Mulungu nichipeze kuti nufuna ndipatse chakudya ndidye. Mulungu wa wanthu mutakangomupeza Mulungu wa zimene musadza kuti ike kudzindikira kuti chimenecho chipembedzo Mulungu weni wene samtani kuti samudziwa. Pamene Mulungu wa Bible iyeyo namene adanyamula anthu kuwayika mzanja mwake. Ndiye iyeyo namene amalamulira kuti anthu angani nufuna mupulumuke muchiteza kuti muchiteza kuti. Ndiye anthu aja amayamba kukhulupirira kumamva kumachita zimene Mulungu akufuna. Chipoto anthuwo ali mmanja mwa anthu kusiyana kwake kwakuti anthu azipembedzwa Mulungu wawo adamnyamulira mmanja amakhala ngati kafano. Pamene Mulungu wa Bible iyeyo namene adasunga anthu ndipo amalamulira ndiyeyo kumeneko ndiye kusiyana kwakati pa Mulungu wa anthu ndi Mulungu wa Bible. Amen.
There's a reason why Lilongwe Grace Church exists today. It's not that you like division, but it's because there is no other place in that whole city where people meet to worship the God of the Bible. You know that. If there were, you'd be with them. But the fact that you're separated out is because they worship another God. And the Lord has purposed that. We can't compromise this. This is the God of the Bible. By His Spirit, He's revealed His Son in our hearts, and therefore, we come apart and we worship Him. That's why we are who we are.
Chifukwa tu chipere tu mpingo wa Grace ku Malawi koko khalabe. Sichifoyera mthunu yomba konda masomphenya mpingo meneo. Kudadala kwino ndinu mutsalira masomphenya awo. Ai, koma chifoyera kuti zipembedzo zonse zimene zidazungulira ku Malawi koko Longweko kudela lamulo. Zimakhulupirira Mulungu wina amene ndisimukhulupirira. Chifukwa Mulungu wa Bible Mulungu wakusankhiratu. Ndiyenuwe kufoni makulubila mungu wa meneo yoyo. Zipembezo, sizika kuchori nani, chifuwa sizi kulubila mungu wa meneo yoyo. Kwa meneo yoyo, sivunga pide kuzipembezo zimenezo. Mune pela, chifuwa uli paka kusiana kwa kukulu, zimena makulubila mzipembezo zimenezo simuzi kulubila. Kwa machindu njitake nchia kuti utengao, wa imabe ndiantu wa mene mwakalabu. Kumalawu hiko, nchifuwa imiondi nungkosa, muna uva utenga wa mungu wa mbaibulo. Ndiye kuma kulubila mungu wa meneo wa mbaibulo, muza imabe nchia kuti sojimene. Muna zaona antuwe na kuruka mpingu huu, mkuma pila kuina, wakajua ina mpingu ina. Kusa zafurike kuziko, kuna amene wawo, sama mzio mungu wa mbaibulo, kwa mazio mungu wa mbaibulo, mungu wa wantua kuziko.
I know a little bit of the history of the establishment of the church there in Malawi, because I went to that first meeting, and Brother James, you had good intentions. You invited a lot of people. There were people from every type of profession and confession there. They all were excited, and I remember that camp meeting at the school. But I remember telling you at that particular time, it's not going to stay this way. There's going to be a dividing. And over 10 years plus, yeah, there has been a dividing. It's the Lord sifting them out down to where those of you meeting right now, listening to me preach, it's because the Lord has separated you out and given you an understanding and knowledge of who He is, the God of the Bible. And all the rest, He's turned loose. He's just, they're going their way.
Mbili kangono ya mpingo wanu kumalawi kwenye ni maizio. Chifuanda yoyo yamba nitakwela kumene kuhoko, abusa wanu abisho wa mwale. Ada alitu vize kuhita na wantu mifingo yosene siyana kuhilani, kubela zungu, nikani, mapempero, nisonkano. Ndiyantu ada atata, nukasukulu kwa mene popo, kwa mantu kama sangao, sozo kuzizi kuhienda kwa mbili. Kwa mbaka mene uchenga wangu ino udaya amba kulalikidwa. Udaya amba kufumbuluka. Antu ajada amba kusefeka, antu ajada amba kukumudu tilwa, antu ajada amba kuchoka. Nipana choka choka, otsalila, amene mankusu ana choka. Na amene akuima betu uchenga wangu ino lero, kumene kuhoko. Ndipo kanuwa kwa kateza kateni, kwa uchenga wa ndikuwa maali mkala pamozi, kuma vetila mamuru kukuma kuzira, antuwa samene sara leofuni kila mchenga huu, adajwa tselwa, adajwa kwao kwa mungu wao, kwa zile mbezo zao. Mwana ulisimita kwa Yesu, adajwa kumene kuna kunigara kala yu huu, ndipo onza amene ada kunigara kala mchenga huu, na amene ada kalila, amene mungu vempira, kumene kuhu, kumalawu.
You see, verse 31, the God of the Bible is not offering repentance to people. He's not inviting sinners to repentance. It says, for to give repentance, even forgiveness of sins. He is granting forgiveness of sins to everyone for whom Christ paid the debt. He's doing that. He's not begging people to believe or repent. He's giving them the repentance.
Sibu nungu amene aku yese chaku pempeza pempeza uranu wa mpatishi bulumuzo. Ai, sibu nungu amene ama kondali yese nipada feo inali yese nikoli kajoka mpatishi bulumuzo. Ai, sibu nungu amene ama peleka chibulumuzo kwa antu wake ochima amene atawa zuhila adu. Mwede mungaka makuli kuti apache kwa hile. Kuna ndeo zanyo nchua sani chito kupempa ai, sani chito kufuna ai. Kwa mungu nungu yungu ampaku yake ndi kufuna kwa aske. Ada jita kupereka chibulumuzo kwa antu amene atawa zuhila adu. Ndikuwa kululukira kupereka chikunga chama chima wa au antu mwa kufuna kwake kwa antu amene yeye anafuna kuti akululiwe mashimo wao amene ke mungu wa Bible sawu so antu kuti abwere kudai cha mashimo mutu so antu ri mwapatse tabwira ni kugawireni hai sawu so antu adapelekeratu ndiwa kupereka kwa antu akoka.
Peter was not just preaching here off of some theology book. He's preaching by experience. Remember, Peter left to himself and told the Lord, I'll never deny you. And the Lord said, oh yeah, you will. And before the cock crew, Peter denied the Lord three times. Peter had nothing in himself to commend him to the Lord. But the Lord granted him repentance, turned his heart and sealed him to himself. And Peter's standing and preaching this God based on what he knew the Lord had done for him. That's how we preach. It's based on how we know the Lord has taught us.
Yeah. Mwenye mkufuze ino yomu mtetete, petu wa kapita malalikila za mungu yuyu. Sama malalikila zimene ada kifuzira kati kusikuru, ai. Kuma malalikila zimene yeyo ada ziwona, zimene stela mkudua kwa yeyo. Chifuwa kwa shirambi ino uri mkufuze, mkufuze uri petu wa, pamene wa amarundi kwa ndaura, ineni kukwanda, ndiko ya sese kukana, ni kala nanu kukana, zose ziteka. Kuma yesu, pamene uri tambala sana lileka moji, wazani kana kankari kodi, kada. Ndiko tambala ata nko lila, manja mwa petu wa mna kakuli mkufuze ni zose. Ndiko petu wa dati kukuli nendi neole pera, na kanadi, yesu ujayo. Ndiko ata mkana mwa petu wa mkufuze, ata ziteza uri, aliteke na kari kose manja, kakukwilika kamene waka kwila, zose zimene zini manja mwa kia zamani hazi. kwa mulungu kakale manja mapetro mudali zamanyazi mulungu adapereka chipulumutso kwa petro anga kare petro yo adali pechipulumutso ndiye chipulumutso chicha atachilandira tsopano adayamba kulalikira mulungu wa mbaibulo yo chifukwa adali wati wamudziwa tsopano ndipo wapulumutsidwa monga mwakufuna kwa mulungu amene ndiye mulungu wa mbaibulo amene petro akumulalikira adamulalikira mose chitamanza chifukwa akumudziwa sadalekezwa kuphunzira ayi.
I had a man tell me one time, he said to his dying breath, he would never believe in a God who ordains salvation of sinners and condemns the rest. And I told him, I said, well, if Christ has paid your sin debt, you will. The day will come when he will cause you to bow. But if not, then he will have ordered your condemnation. But either way, he's going to get the glory. That made that man even madder. Made him even more angry. But it's true. If the Lord has paid his debt, he'll get him.
Padali mtumikirina waga mene tinalalikira kana kuti ine sininga kuruvile mulungu wanu uyo uri mulungu adadziwira anhu adafira anthu ake oka wena kuwalola kuti akazunzike ine sininga kuruvile mulungu wakutundunga rumene oka ndiye ndiye ndakuyankha kuti iwe yati singa kuruvile mulungu wakutundunga chikosa kuruvilidwa ndi maganizo a wanu koma ngati iweyo ndiwe nkhosa ndikuti yesu adabwera ukafera iweyo ukakhulupirira ngakhale ufuna usakhulupirira chifukwa chimene ukakwanitsewa kukhulupirira chikona kuti iyeyo akangokupatsa nthawi yoti ukhulupirire ndiyoti nthawi yako yoti ukhulupirire uthenga uwu isadakwane koma ngati sindiwe nkhosa ndipo izulankhula zinzona zenizeni sudzakhulupirira ndipo mulungu alipeso nkhawa kuti apanda kukhulupirira ayi chifukwa iwe sindiwe nkhosa koma ngati ndiwe nkhosa udzakhulupirira pangadalike pangadani.
The reason it says there in verse 31 to give repentance to Israel, that word Israel means one, those who are princes with God. You see, that's who the church is. He's made us, he's taken us from being paupers and poor, condemned sinners to reign with Christ, princes with God. But it's the Lord that grants such repentance, and the word "and" there can also be translated even forgiveness of sins. That's because Christ has already paid the debt. Therefore, he grants them that repentance. Everyone for whom Christ paid the debt, he will have. He'll turn to himself. We don't have to doubt that.
Ifeyo sinenekera kukaika konse ayi onse amene yesu adawafera adzabwerera mbuyo adzapumuka adzakhulupidwa machimo awo chifo ndimakatseta wani imene kuti apantse kwa Israeli akamati kwa Israeli kuyangaza kuti kudati mtundu wopatulidwa pakati pa mitundu yosiyanasiyana chimene chikutsimikiza chiona kuti mulungu amapatula anthu osankhidwa ndipo okhawo amene ndi anthu osankhidwa opatulidwa adapatulidwa pakati pa gulu lina la wanthu monga Israeli pakati pa mitundu ina ya anthu anthu amene osankhidwawo adzalapa adzakhulupirira machimo awo mu nthawi yoyikika ndipo uthenga udzabwera kwa iwowo ndipo adzabwera mmaso pa ambuye chimene auchiyangʼana apa njira sikuti anthu adzachita kufuna ayi koma ndi mulungu amene adasankha Israeli dakuti amene amasankha anthu ake nkuwapatsa chikhulupiriro cha machimo awo monga atsimikiza kuti chikhululukiro cha machimo awo kutandaa kuti machimo awo adzakhululukidwa angakhale iwo sadafune koma chifukwa anafunayo na amene mwini iwowo yemwe.
Men want a God that lets them choose. Can you imagine going to the doctor? Here you are ill and facing death, and you walk into the doctor's office, and the doctor says, well, I can't really prescribe anything because the choice is yours. Which one of these medications would you like? Can you imagine a doctor? No, I'm sitting there. You're the doctor. You tell me what I need to be healed. You tell me what I need to be saved. The God of the Bible directs the salvation of his sinners through his Son. He orders that salvation because Christ has paid their sin debt. That's the difference.
sungakhale yankhulo limodzi lomwe lodziwona ndipake nabwera kutoko kuti inuyo namene muti muyese muone vuto limene lili ndi ineyo ndiyeno mulungu wa mbaibulo ndi mulungu amene iyeyo namene amadziwa anthu ake kuti ndi wochimwa namene aperewera ndipo iyeyo mokufuna kwake namene samapereka chipulumutso kwa anthu amtundunga rumenewo pamene milungu ya zipembedzo zadzikono lapansi zimafanana ndi nyumba ya mdima imene amangoyendayenda kunguzakunguza kufukuzafukuza ndipo amadziganizira kuti ineyo tunisowa chakuti tudifuna chakuti chakuti chimene sizoona sanga dziyesine kamatundunga rumenewowo kusiyana kwake nkumene koko milungu ya wanthu amadzifufuzira okha zosowa mulungu wa mbaibulo iye nkadadziwiratu zosowa za anthu ake.
Do you see the difference? In our day, people preach a God that offers salvation, invites sinners to make a choice. That's not the God of the Bible. God of the Bible ordains the salvation of sinners. He draws each one to Christ that he has purchased, and he'll not lose one. That's the difference.
Kusiana tu pagari pa mulungu zibembezo zakuzikola pansi ni mulungu wa Bible kwa kuti mulungu zibembezo zakuzikola pansi amenya kuti mulungu wa mukondali Yesu ndipo zili kwa munthu kufuna kupulumuka kapena kusapulumuka ndipo amene ali mulungu akuyenda yenda kufuna kufuna munthu kuti ampulumutse ndipo munthu akafuna pamene atapulumuka akapanda kufuna ndipo mulungu aluza akhala wopanda munthu pamene mulungu wa Bible sakusowa anthu ai oh msamere mulungu adawa sanka kuwafera ajapulumuka ndipo sadzatayanga khale mmodzi nthawi ngati sida kwana ya munthu ameneyo kwamani nkhosa mulungu chimene akuchiyembekezera ndikumboyembekezera nthawi yoyikika kuti munthu amene akakhulupirira uthenga ndipo adzakukhulupirira adzabwera ku mtanda wake pamene zipembedzo ndezubvizika panopo mayendayenda ndipo ufuna anthu onse kosekose auli atembenuke mtima kodi chechi ikamadzadza chochikhokokoko amaona ngati kuti tsano chechi imene chayo onse ndi kuti atembenuka mtima abwera kwa ambuye ndikuti zili bwino si mulungu wa mbaibulo kusiyana kwake kumene koko mulungu wa mbaibulo adayikiratu anthu ake adafera anthu ake okhala amene amadziwa koma wazipembedzo auchita kusaka wanthu ukangati kuti mulungu wawo ndi mphawi alibe wanthu.
Now in verse 32, Peter is explaining to them how it is that he believes in this God. He says, we are his witnesses of these things, and so is also the Holy Ghost, whom God hath given to them that obey him. If we're bowed to this one sovereign true God, who ordains all things, through whom all things flow, it's because he has made us witnesses. In other words, he has done a work of grace in our hearts to know him. Otherwise, we'd be just like those enemies of the gospel. We'd be standing against this God.
Timaka 32 yapa, Petro aupereka chitsindi chenicheni kutsimikizira uthenga wabwino umene wakulalikira. Chifukwa kuti ndipo ife ndife mboni za zinthu izi. Mzimu wayanso amene Mulungu anampatsa kwa iwo akumvera yeye. Kodi kuti Mulungu adasankhira anthu ake ndipo apulumutsiratu. Ndipo iwowo opulumutsirawo ndi mboni. Komanso mzimu wayera auchitira umboni kwa amene opulumukawo ndipo ndiokhawo amene amamvera Mulungu. Popeza alishito kumeshita kupatisigo kwa iwo. Njini zimena uzilari kila Petros, zimena uziziwa, chifoni nga kresho kumuamba akudziwa, zona na mfosankilo ndi iwo, nipo tenda ulepi yoneneke uvide kwa iwo, kuna ulari kile moye nera. Ndama simiki za kamele baba, kupeleka chitindiche nije ni mde manga, ya zintu zimena uzikulo bilira.
You see, we can't even glory in what we know. We can't boast in the knowledge of this God because the only reason we know him is because of his mercy and grace, his spirit opening our heart, giving us eyes to see this God, this Christ, and believe on him. Otherwise, we'd be just like everybody else.
Amene uthenga udavumvuluka kwa iwo alibe matrama alibe kudzinyalira kuti aifendere chita bwino tidakhulupira ambuye chifoti tidafuna ayi sadzikuza ayi ndazodzera ndi kudzichepetsa chifukwa amadziwa kuti zimene zachitikazi sizidachitike chifoti wadasankha ndi kufuna ayi koma zidachitika chifoti mulungu mwa chifundo chake ndi kudziwira kwake adangotsegula maso awo osachifatana la mzeru kwakuti mulunguyo adangokonda kuti iweyo mbale iwe mlongo udziwe uthenga wabwino uwu chifoti ndiwe nkhosa mmalo mwake ulibeso matamaina aliwonse ndipo mpingo wa nkosta mpingo amene wa wanthu amene wa sudzikulira usukulana sukulirana mitima ali na ntongo njana wina ndi zake wodzala ndi kudzichepetsa chifukwa zimene zidachitika pa iwo zidachitika mwa chisomo munga mwakufuna kwa Mulungu kokha kwa iwo ai matama alibe.
Over in 1 Corinthians chapter 4 and verse 7, you see Paul wrote this to the Corinthians because they, like us, were getting proud of what they were learning, what the Lord was teaching them. And Paul, in 1 Corinthians 4, 7, he asked these questions, which have to be asked of us as well, because our tendency is to get proud of what we know, to think we know something over and above those that are still left in ignorance. But we have to be reminded that if there's a difference, the difference the Lord made, it's not us, it's the Lord. Read 1 Corinthians 4, 7.
Chimene tinenengera kuchidziwa njena kuti tikaerenga wana akorinto mutu 4 ndi maka 7 amapa akutsimikizira kuna kuti chipulumutso kwa iwo anthuwo chidapulumutsidwa chifukwa cha nzeru zawo ayi ndipo chipulumutso chikanapanda kuvumburuka kwa iwo akanakhala wofanana ndi anthu ena onse chifukwa zidangochitika chifukwa cha chifundo cha mulungu ndipo paulo adadzafunsafunso ili kwa akorinto 4 ndi maka 7 imene akuti pakuti akusiyanitsa iwe ndani ndipo uli nacho chiyani chosati wachilandira koma ngati wachilandira udzitamanda bwanji Munga ngadi, suda chilandira. Kutsiriki zazona uli chipumutu, chidango chitika mwanchi somo kupereke do kwantu wakeo. Kwa chikanda kanda kupereke do chipumutu. Chikanda kaa ufanana, njuhi na aliense, pakata kaa kusasi ya nangunia kulikuwa somo mungu, wadari kondiri chipundi kantu wake.
So we don't get into arguments and debates over with people over what the Lord's taught us, because that would be just like taking a blind man and saying, well, why can't you see? Well, the answer is the only reason we see is because God's given us eyes. The only reason the blind man doesn't see is because God hadn't given him eyes. That's simple. So we don't argue with
him.
Now we won't get as far as I thought today, but look at verse 33. If you want to find out where people, their heart is, and whether they truly believe the God of the Bible or not, just declare Him. Just as the Scripture, just like I've done today, go through the Scriptures and declare God for who He is. But note verse 33, when they heard that, they were cut to the heart and took counsel to slay them. You see how great is the enmity when men hear of the God of the Bible. That rebellion comes out.
Kanza, wachimemet. Nipochita funa somano chikukile ni chikupeni, chikuzuzeni. Chifugwa, mwa kulakula wina uchenga ujana umaka zuta pamene pali ukali, muntima, wachimemeto, muntima, mwa muntu wasa sankiwa. Nipo, ukali ujoka zuka pamene ujaya ama yamba kufuna kulimbana nawe. Tiene mweso wake, wae stela zimtuzimenezi, ndumene wawo, lalikila mau, nasi.
Back in the day, there was a preacher in England that wanted me to come preach for him, but he didn't want me to preach on Sunday. He wanted me to preach on Wednesday. And I said, well, why do you want me to preach on Wednesday and not Sunday? And he said, because if I have you preach on Sunday, to those that come on Sunday, they're going to get upset when they hear you preach. He said, Wednesday night, that's the ones that believe like we do, is the way he put it. And so they'll be more accepting. And I looked at him and I said, so you've got a Sunday message and you have a Wednesday message? The people in the Sunday congregation need to hear this. But that's how men compromise. They say they believe the God of the Bible, and yet they're afraid to declare Him. Because they know that if they do, people will be upset. But so be it.
You
see, it says there in verse 33, when they heard that there's two types of hearing. There's a hearing with a physical ear. They heard just enough to know that that was not the God that they worshipped. In other words, the very same spirit of Antichrist that caused them to slay Christ now desired them to slay these, his messengers. Such is the case for those who are left in their unbelief. They hear, but they don't hear. They see, but they don't see. I'm going to have to stop there, but if you read on in verse 34, you're going to see how the Lord kept these. Again, this is the God of the Bible. Men propose, but God disposes. He kept these from being able to carry out the intentions of their heart. But such is the God of the Bible. He'll cause even the wrath of men to praise him. He'll turn it to his glory. And we're going to see where this one, note the name, Gamaliel, stood up and began to defend these in order to turn them loose. And yet Gamaliel himself was not one of the Lord's.
Gamaliel adali muntu wotalandulemu muntu wodziwophusitsa chilamulo kodi kuti anthu onse achilamulo amadaka ngoyimira yeye amene kuti tate watana papa wadzuka wayimirira ndipo cholankhula chine chicho chilipena kulankhula munthu uyu amachimvetsa kuchikhulupirira kuzipatsa ulemu kodi kuti kulankhula kumene adalankhula Gamaliel kudatsitsa mkwiyo umene udali mwa anthu komatu chinthu ndi chake ndichi tsono ngakhale Gamaliel adapulumutsa Petro ndi Yohane kuti asaphedwe chifukwa verse 33 amafuna kuphedwa ngakhale adapulumutsa anthu awo kuti asaphedwe sizikulandiza kuti Gamaliel idali nkhosa ayi Gamaliel yeso idali nkhosa mwa mbuzi imene ilibe cholowa mfumu mulungu koma mulungu adangochita dala kuti amene anthu a mulungu adati kodi apulumuke mulungu amalola anthu amene si nkhosa anthu amene si a mulungu achitepo kena kake kongopulumutsira amene ndi nkhosa koma sizikulandiza kake chite zimene zikulandiza kuti apulumukaso asanduka nkhosa ayi.
You can see further on there in the chapter where he said, if it be of God, in verse 39, you can't overthrow it. So he was stating some truth, and yet was remained in unbelief himself. Verse 40 shows that, because to him they agreed, and when they had called the apostles, what did they do? They still beat them. They didn't turn them loose without any. They beat them and commanded that they should not speak in the name of Jesus and let them go. They let them go, but it was God turning them loose. They couldn't do one thing more or less than what God purposed.
Ndipo anthu adamvera choonadi chochokera kwa mbuzi koma cholankhula zenizeni za mulungu zimatheka zimenezozo pamene timaka 41 upereka chitsindi kuti pamenepo ndipo anapita kuchokera ku bwalo la akulu napondwera kuti anayesedwa oyenera amini 40 ndipo anavomerezana ndi iye ndipo mmene adayitana atumwi anawakwapula nawalamulira asalankhule kutchula dzina la yesu ndipo adawamasula chimene tiyenekera kuona apa nchoda kuti angakhala anthu aja adamumvera Gamaliel kuti asawati koma sizidapange kuti anthu aja awatulutse ulere ayi adenekera kukwapula ade adawanzuzabe angakhalanalemekeza kwamkulu wawo ndipo adawakwapula ndipo apanga chita chili chonse koma chimene muti muoneka mapetopo chimene akuti kuthiwa china ila ndipo anawa masula kuti nsonzaka amene ada masula iwowo sadaliso iwowo ayi adali mulungu amene anawa masula kuti poyamba mwakwapule kumene ndiamasule kuti akalalikire bwino uthenga winawo kutsogolo kwakeko kota kuti ndi mulungu amene ada wamasula koma iwowo sadalole kungovomereza kuwa masula chabe koma ayamba wakwapula koma adawalephanso kulalikira dzina la yesu chipo dzinalo ndilimene limakhumudwitsa.
Now there is an unwritten story here that is not yet revealed and yet will be. Because remember, the Apostle Paul, Saul of Tarsus, sat at the feet of Gamaliel. He was a Pharisee of Pharisees. It's not specifically stated here his name, but Saul of Tarsus would have been of this number that was part of this council that, as by Paul's own testimony later, determined that Christ should be crucified. He was one of these enemies of Christ at this point until it pleased God in Acts chapter 9 to reveal Christ in him. You see, this is the sovereign God of the Bible. While he used a Gamaliel to stop them from killing these, yet here was one that in time he would reveal Christ in and draw him, grant repentance to, none other than Saul of Tarsus. Imagine that. But that's the God of the Bible, to do with as he will, saving one and passing by another. But that story's coming.
Tamuona niluyo mulungu wa Bible, kurama kulumutsa wina, wina kumtaya, kurasa mulumuki. Chipomuna di mufufuze, pali zindu zina, zinsisi, mene mafuna ligawane ababa, anga kare kuri sizida lembedwe ababa. Chipwa, mukamamuona Paulo, kala uchila Saulo, wakutaliso. Iye ya kuna dali mfarisi, ada puzila pa ansi pa gamari ele, kuna ulizina kilichonse shilamulo, amatidziwa, iwa kuna dali mfarisi, wa farisi. Koma anga kala dali mfarisi wa farisi hapa tikumwona kuti akuti mulungu adamuteteza kuti asafe munthawi yake chifukwa kunati mufufuze ndi ichi apa apa tikambasa nkhani ya Petro ndi Yohane amene adamangidwa ndani wina mmodzi mwa anthu amene adali pamene pa gulu lawolo kuzunza china Petro ndi Yohane kufuna kuwapha adali Pauloyo autchedwa Saulo ndipo nthawi imene amakambirana mgamaliyeli kumalimbikitsana kuti anthu akufuna kuti kuti tiwaphe koma mulungu adangomusunga dala Paulo yoyo kuti alankhule nawo zimene zichazo achite nawo zonsezo kuti ukhale ulendo wopita ku chapter 9 kuti akapulumuke ndeni kwamuone mu chapter 9 kuti mulungu adamupulumutsa Saulo adamuchotsa muchifarisi chake ndipo adamuchotsa kumene kuchako iye mweyo namene adakambanso kuzunzika ndi uthenga wabwino umene uja adawulalikira ndipo anthu yawa adakhala abale wake tsopano amene padzana adawanzunza nawo ndi Gamaliyeli kutanthauza zimene kuti mulungu adakonzeratu adadziwiratu ndipo idali pulani ya mulungu kuti Petro ndi Yohane azunzidwe na china Saulo na china Gamaliyeli na anthu akewo ndicho linga chiona kuti tsiku lina uyinso akazunzike mwamtundu ngati omwewo chifukwa cholalikira uthenga wabwino wa Yesu Khristu ndi kusankhika kwake ndi mfa yake ya anthu ake amene ndi osankhika.
Now one last thing I will show you here in Acts 33. It says, when they heard that, they were cut to the heart and took counsel to slay them. Here's Peter preaching, same message that he preached back in Acts chapter 2, only here it was for their condemnation. Back in Acts 2 and verse 37, when they heard this, they were pricked in their heart and said unto Peter and to the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? That was a work of grace for their salvation. But God determines that. We don't. We declare Christ and Him crucified, and God will bring it home as He will. Sometimes men get mad, and sometimes they get glad. But either way, it's the God of the Bible working.
Imali kwa mapamene anamba ishi, analaswa ntima. Nati tukwa Petro ndi agumwe nao. Kitekile shiani amuneno abale. Ndiyamuna ni muone kula swa ntima ukuku, mkosiana, mkuwiri kwa mkosiana. Apapada alaswa ntima, pakumfa kutubi, na kuna kufa antu ya wawa. Pamene apada alaswa ntima, mtoni ngelera antu ajau, tenga waonegera, afunika apurumuge. Chimene tene kwa kutuwa, mwosemo semo, mulungu adzalola zindu zishitige munga makufuna kwa ake, kutakuta apurumutsemo ake, ndi amenisali ake, asapurumutsigle. Kwa uri amene mulungu akufuna adzapulumutsidwa amene sakufuna sadzapulumutsidwa ndiye pamene anthu ena akudzuka ndi kuzunza chipembedzo chikudzuka ndi kuzunza kumene kumadzuka ndi chipembedzo kufuna kuzunza ntchito ya Ambuye umathandizira kuti amene ali ake akhulupirire mawu awamve mawu abwere kwawo ku nyumba ku mtanda wa Yesu Khristu.
Well, we'll stop there for today, and I look forward to next week getting into verse 34 down to verse 42 on the reaction of these men to this message and how the Lord ordained and ruled and overruled even in it.
Kwalelo tisiana pomwepo koma sabata amawa tikamba kufunzira ndimaka 34 ulekeza 42 imene tikambeza zimene chipembedzo zimene chidachita kuti zidadzuka mwanji chidachita chani zitazindikira izizi uthenga uzitaumva mwantunonga rumene wawo chimene tikaphunzira chona ngati uthenga wabwino wakulalikira wabonga mene mulungu akufunira kuti chipembedzo chimachita chiyani chikamva uthenga ujawo mosamvetsetseka mosaudziwa chimadzuka kupanga chani tikaphunzira chonene ndimaka 34 ulekeza 42 amen.